Blog Talk Radio.
Nongeye kubasuhuza mwese kandi mbaha ikaze abakurikiye iki kiganiro kiganiro cyacu, kiganiro cyanyu cy'inkuru nziza kuri radio Iteme. Nk'uko twigeze kubivuga, iyi saha yo guhura ngo tuganire nayita kado cyangwa gift Imana yatugobotoreye yaduhaye kugira ngo dushobore kuganira kuri iyi nkuru nziza ariyo isi yose ikeneye muri iki gihe giheruka cy'iyi si, kuko nimwo agakiza kacu kose gashingiye. Nkaba nifuza ko twakongera kwibukiranya umurongo umwe wo muri Bibiliya, umwe mu mirongo agakiza kacu gashingiyeho wo muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16, twese tuzi ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ntabwo ari kugira ngo ukore iki n'iki n'iki n'iki, ntabwo ari kugira ngo ukomeza amategeko ya n'aya ya n'aya, ahubwo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Iyo ni ijambo ry'ihumure, ntatera bwoba, ntaki, ahubwo nirema mutima n'agakiza kabonerwa muri Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nkaba ngira ngo kandi nshimire cyane abari ku buhanga bw'ibyuma muri studio, kuko bakomeje kugira neza batunganya ibi biganiro babishyira ku murongo kugira ngo bishobore kugera ku Banyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na none n'umuvandimwe wanyu Simeon Ndwaniye, ariko ntabwo ndi jyenyine, ahubwo ndi kumwe na bagenzi banjye abakozi b'Imana na bo muhorana bakunda babaganiriza bari muri ibi biganiro byo kuri Radio Iteme. Murabazi neza, ndetse umwe ni Pastoro Jean-Claude Habimana, undi akaba ari Madame Leia Karegeya. Ndagira ngo abo bakozi b'Imana duhereye kuri Pasteur Jean-Claude nabo bongere babisuhurize, noneho dukomeze ibiganiro byacu. Kandi nibamara kubasuhuza, Jean-Claude aradusabira imigisha.
Amen, amen. Yesu ashimwe. Mukozi w'Imana Pasteur Simeon Ndwaniye, ndakuramukije kandi ndamukije na Mama Porsche ya Karegeya, kandi nasuhuza Abanyarwanda bose badukurikiye, abari hafi n'abari kure. Mwese amahoro ya Kristo abane namwe. Jean Claude Habimana bifurije ayo mahoro.
Madame Leia.
Nanjye ndabasuhuje Pasteur Ndwaniye, nawe Jean Claude nari ngukumbuye. Imana twese duhana umugisha, nshuze n'abumviriza iradiyo bose Radio Iteme n'Abanyarwanda bazatwumva bose, kandi mbasabira umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana kugira ngo abane natwe muri iki kiganiro, kandi Imana ikomeze kurinda Abanyarwanda no kubiyereka. Imana iduhana umugisha.
Amen.
Amen, amen. Nagira ngo rero duce bugufi dusenge Imana, dusabe Imana idufashe muri gahunda y'aya masengesho, kandi ikomeze no kudufasha twese aho turi. Mbere y'uko nsenga naribagirwa, nagira ngo nifurize umunsi mwiza w'abamama, mpereye kuri Mama Porsche, umunsi mwiza.
Amen.
Kandi n'abamama mwese aho muri Banyarwanda kazi by'umwihariko, mwese mbifurije umunsi mwiza, Uwiteka akomeze kubafasha, akomeze kubishimira mu byo munyuramo byose. Kandi n'umumaro wanyu ikomeze guhabwa agaciro kuko nanjye uvuga twe nimwe mutubyara Imana ibaha umugisha ku bw'ibyo kandi ikomeze no kubafasha kurera n'abandi kandi muri mu gahinda wenda mwaragizwe incike cyangwa se mwarapfakaye cyangwa mwaraciye mu bundi buzima bugoye n'ubu tuvugana hari abasenyewe hari abakirwana n'ubuzima kubw'amateka y'igihugu cyacu twese tutayobewe nagira ngo mbifurize gukomera kandi mbasabira guhumura no kwihanganira bagerageza kuko Uwiteka arabazi kandi nzi neza ko azabagirira neza nibyo tukaba twaratakaje hano mu isi nzi neza ko mu ijuru tuzabibona kandi tuzakubirwa nk'uko abatubanjirije bagiye babinyuramo kandi bakazagororerwa tukiri mu isi kandi nabwo mbifurije amahoro ya Kristo n'ihumure mu mitima yanyu Imana iwe umugisha reka dusenga Imana Mana yacu Mana nkuru uyu mwanya tuje imbere yawe abagaragu bawe n'umuja wawe muri gahunda y'amasengesho tukweretse imitima yacu tukweretse imitima ibayiriwe mu isi ibituye mu isi ibirushye cyane tugusaba kugira ngo yiruhure uduhereho Mana uturuhure kandi utubabarire ibyaha n'ibicumuro byose amaraso ya Kristo wameneye ku musaraba akaba inshungu z'ibyaha byacu ayatubonekeho kandi adukure gukiranirwa kose kugira ngo ibyo tuvugira hano kuri iyi radiyo tuvuge tubaye nk'akanwa kawe kandi urangurure ubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda ku magambo y'ihumure wateguye uyu munsi kubagezaho Mana utwigishe twigireho uyobore iyi gahunda mwuka wera tuyobore kugeza dushoje ni mu izina rya Yesu byambaje kandi dushima amen
amen murakoze cyane Pastor Jean-Claude murakoze cyane Madame Leah Karegeya murakoze cyane nanjye ndagira ngo mfate amasegonde makeya nihanganisha ababuze ababo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi hari abashobora kwibwira ngo kwibuka byararangiye ariko ni igihe cy'amezi atatu yose none dukomeze dusaba Imana kugira ngo ikomeze kutwubaka ikomeze kutwihanganisha ibyo abanyarwanda bahura nabyo n'ubwicanyi bubakorerwa na mateka agenda yisubiramo muri uyu mwanya ikiganiro tugiye kuganira kiravuga ngo ijambo ry'Imana rivuga iki ku byerekeranye n'ubwicanyi bukorerwa abanyarwanda ijambo ry'Imana rivuga iki kubyerekeranye n'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'u Rwanda bukomeza gukora amarorerwa bwica abanyarwanda ibyo duhura nabyo rero nk'uko nari maze kubivuga ubwicanyi abanyarwanda bahura nabwo ubwicanyi bakorerwa n'amateka agenda yisubiramo byahozeho no mu gihe cy'Abisirayeli byahozeho ntitukajye twibwira yuko aribwo bibayeho bwo byonyi iki gihe gusa ahubwo ni ibintu byabaye na kera ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya uburyo solution yabonetse icyo gihe no kumenya natwe icyo twakora inkuru nziza nuko Imana ntabwo yigeze ibura gutabara ntabwo yigeze ibura gutabara ese n'ubu ngubu bizatabara dusoma mu gitabo cya Habakuki umuhanuzi Habakuki igice cya mbere umurongo wa kabiri kugeza uwa kane. Nahisemo iki gitabo cy'uyu muhanuzi, ariko ntabwo ari igihe iki gihe cyonyine gusa amarorerwa yabaye, ahubwo ni henshi cyane. Usomye igitabo cya Samweli, urwandiko rwa mbere rwa Samweli n'urwa kabiri, ugasoma igitabo cy'abami, icy'ibyo ku ngoma n'ahandi henshi, n'ibitabo by'abahanuzi batari bamwe, uzasanga ko ari amateka agenda yisubiramo. Habayeho amarorerwa mu bihe byinshi cyane. None reka turebere hamwe iki ijambo ry'Imana rivuga mu gihe cyose ibintu nk'ibyo byagiye biba, icyo kandi rivuga muri ibi bihe turimo, mu bihe turimo natwe turi mu bihe nk'ibyo ngibyo, iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Habakuki igice cya mbere umurongo wa kabiri kugeza uwa kane, haravuga ngo Uwiteka we, uwo ni Habakuki, nzatakutanyumvira ngeze ryari? Uyu munsi hari abantu benshi babaza batyo bati, Mana kuki utumva? Ese nta matwi ugira? Ese byagenze bite ko dutaka tukaboroga, twiciwe abacu, twaratatse, ariko ntabwo wigeze uhurura? None tuzageza ryari? Murumva ko ari amateka agenda yisubiramo. Ikindi tujye tumenya yuko n'abahanuzi ba kera bari abantu nkatwe, bibazaga ibintu nk'ibyo twibaza. Ariko Imana ishimwe kuko nta na rimwe itatanze ibisubizo. Habakuki ati, Uwiteka we, nzatakutanyumvira ngeze ryari? Ngutakire iby'urugomo ruriho ntubikize. Urugomo rwahozeho. Aho umuhanuzi nk'uyu nguyu ajya guturagara akavuga amagambo nk'aya ngaya abwira Imana, byari byaracitse. Si urugomo nk'urwo twumva gutya gusa ngo tube twaruvuga gutya turuvugisha amatama abiri, ahubwo ni urugomo rw'ubwicanyi rwari rwaciye ibintu. Ni urugomo rw'igiturire no kurya ruswa no kurenganya abakene no kwica abantu babaziza ubusa, byari byarayogoje igihugu. Habakuki ati, ngutakire iby'urugomo ruriho ntubikize. Umurongo wa gatatu, ni iki gituma unyereka gukiranirwa ukareba iby'ubugoryi? Kuko kurimbuka n'urugomo biri imbere yanjye. Ninde tutavuga aya magambo muri iki gihe w'umunyarwanda? Ariko ninde utabivuga ndetse kuva mu myaka myinshi cyane ishize, ko wagira ngo mu Rwanda hari umuvumo utatuvaho? Kuva bamwe tumenye ubwenge muri za 59, twabayeho turi mu bwicanyi, turi mu rugomo, turi mu kaga nk'aka, kugeza uyu munsi ntabwo byigeze bihagarara. Nguko uko byari bimeze no mu gihe cy'Abahabakuki, no mu gihe cy'abahanuzi bandi, ahantu henshi cyane. Ndibwira ko abasoma Bibiliya babibona. Umurongo wa kane, wa gatatu ahubwo arangiza agira ati, kuko kurimbuka n'urugomo biri imbere yanjye, kandi hari n'intonganya, hadutse n'umuvurungano. Urumva ko byari byaradogereye. Umurongo wa kane ati, nicyo gituma amategeko acogora. None se aho amategeko atubahirizwa aracogora? Ntabwo aba agifite ingufu. Abayashyiraho iyo bayacogoza aracogora, abayashyiraho iyo batayubahiriza amategeko aracogora, akagira intege nkeya kuko ntabwo abacyubahirizwa. Habakuki nawe ati, nicyo gituma amategeko acogora, kandi mu nkiko nta rubanza rutunganye rugihinguka. Byari byaracitse kuva kera, kuko inkozi z'ibibi zigosa abakiranutsi, nicyo gituma imanza zitabera zigoramye. ya yacitse kera ariko Imana ishimwe kuko Imana ntabwo yigeze ibura gutabara. Iyo ni inkuru nziza cyane. Nta na rimwe Imana yigeze ibyirengagiza igihe cyarageze igatabara. Twese turabizi ko Kagame yarishe afatanije n'abambari be bafatanije kwica abo yatraininze kubikora, abenshi muri twe yatwiciye abantu, ibyo turabizi, abana benshi cyane yabagize imfubyi, abagore benshi yabagize abapfakazi, ibyo ni ibintu dusa n'abamenyereye mu Rwanda, nubwo bitamenyerwa ariko twebwe dusa n'abibimenyereye. Nkuko nabivuze, si nabwo bitangiye, ahubwo ni ibintu Abanyarwanda bamaze mu imyaka itabarika myinshi cyane. Ariko noneho byafashe indi ntera, kuko ndibwira ko ari ubwa mbere tugize leta yica bigeze aha ngaha, yica batayirwanyije, yica nta mpamvu, yica ikiyongeza. N'ubwa mbere niko nabivuga, za leta zayibanjirije zisha abantu benshi cyane, ariko iyi ngiyi yo ifite akarusho, ifite uburyo umuntu yayibazaho byinshi cyane akabaza atari ko se ko dusa naho byitwa ko twagombye kuba turi mu mahoro, ariko bakagira batyo kumva ngo umuntu yabuze bamwishe, undi bakamwica ku mugaragaro nta kwikinga akaba mu jisho, abandi bakabura bakaburirwa irengero, abandi bagafungwa nta mpamvu, abandi bakicwa, abandi bakagongeshwa amamodoka, abandi bakabeshyirwa ngo biyahuye, ibintu bitafatika, ibintu bitabaho. None Pastor Jean-Claude Habimana, uratekereza iki? Kuki kugeza ubu Imana idatabara? Kera yaratabaye. Ukomeje gusoma iki gitabo cya Habakuki cy'uyu muhanuzi Habakuki, tubona ko nyuma Imana yaramushubije iti, ntabwo nzakomeza kurebera gusa, ndi hafi no gutabara, ngiye gutabara. Ababishobora baza gukomeza bagasoma iki gitabo mukareba n'uburyo Imana yatabaye, harimo ibyigisho byinshi cyane. None Pastor Jean-Claude Habimana, kuki uratekereza iki? Kuki kugeza ubu Imana idatabara? Kuki isa n'iyavuniye ibiti mu matwi? Kuki ntacyo ikora ngo iryoze umwicanyi uri hariya n'abo bafatanije amabi yose bakora? Kuki? Ibyo ni ibibazo Abanyarwanda benshi cyane bibaza. Pastor Jean-Claude, ubitekerezaho iki?
Ya urakoze cyane Kana Simeo. Gusubiza iki kibazo ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera ko ndi busubize iki kibazo mu buryo butandukanye, kugira ngo wenda abantu bashobore kumva ibyo ndabamvuga neza, kuko ubu turabwira Abanyarwanda harimo abizera, harimo batizera, ariko ndagerageza umwuka w'Imana aramfasha kugira ngo buri wese abashe kumva cyangwa gufashwa n'ibyo ndabamusobanurira. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, kubera ko iyo umuntu ari mu byago, iyo umuntu ari mu bibazo, cyangwa iyo umuntu amaranye igihe kinini kigeragezo, kugira ngo mubwire ngo Imana izatabara, icyo kibazo rwose gihita kiza, kuko avuga ngo ryari, bizageza ryari, Imana izatabara ryari. Ni ikibazo rero cy'ingenzi cyane, kandi urakoze kukibaza. Ikintu nasubiza ni kimwe, reka mpere ku gisubizo nyacyo. Ni uko Abanyarwanda twese uko turi gutabarwa, ko tuzatabarwa.
Amen.
Ahubwo ikibazo kiba gihari gikomeye ni igihe. Nabivugaga mu kanya mpereye ku muntu uri mu kigeragezo cyangwa uri mu bibazo biba bigoye kugira ngo umubwire ko ejo hazaza he ari heza, kumubwira uti nubwo urimo kunyagirwa ariko ejo buzacya, iyi imvura izahita, nubwo ubona bwije ariko ejo buzacya. Ibyo ni amagambo, aya ni amagambo akunda gukoreshwa ku bizera, abantu bizera Imana, abantu bashijukiwe cyangwa basobanukiwe Imana, bagasoma n'ijambo ry'Imana. Hari n'abandi rero bari aho bazi ko Imana ibaho ariko batabisobanukirwa, batazi no kuyisenga wenda nk'uko tuyisenga, ariko bakaba bazi ko Imana ihari. Nabo bibaza ari icyo kibazo ngo bazatabarwa ryari, bizagenda bite? Iyo mvuze muri uru rugero rw'abo ngabo wenda batizera, nagira ngo mpite nabijyanisha na ba bandi tujya twumva nabo batizera b'abapagani, bajya bigamba imigambi mibi, bavuga bati byaba byanyuze mu zihe nzira, byaca hehe, byaca mu kirere se, byaca mu butaka se, byaca mu nzira ya demokarasi se, byaca mu ntambara, n'ahandi hose bigamba. Uriya ni abantu baba birata imbaraga zabo, abo nabo ntabwo bizera Imana. Kuko uwizera afite uko abana nayo, afite n'uko avuga, afite n'uko aba asubiza abantu niyo yababashijwe bimutunguye. Noneho reka nsubize mu buryo rusange bw'abantu babibwona bwa batizera n'abizera. Ijambo ry'Imana byantangaje, umwuka w'Imana gitangaza utangije ijambo ryo muri Habakuki, kandi nanjye niho nari nateguye numva ni nganiriza Abanyarwanda babwirira ijambo Habakuki igice cya kabiri. Noneho rero bijyanye n'ikibazo ubajije, reka nsubirishe aya magambo n'ubundi. Igice cya kabiri cya Habakuki umurongo wa gatatu haratubwira ngo kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe,
amen,
ngo ntibizatinda kukigeraho, ngo kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Imana ishimwe cyane.
Amen.
Igihe cy'Imana n'isaha y'Imana bigora abantu bari mu kigeragezo, abantu bari mu byago, bari mu ngorane kubyumva no kubisobanukirwa. Aha ndasubira inyuma gatoya, hari amagambo umuyobozi Dr. Bizimana Jean Damascene yigeze kuvuga mu gihe cyo kwibuka, ntabwo nibuka umwaka, ariko ni amagambo yari arimo guhakana Imana kandi mu buryo bweruye. Ndumva ni n'amagambo nanjye ubwanjye nakomanseho, cyangwa se nagaye, nagize icyo nyavugaho ko ntabwo nashoboraga kwihangana. Ariko icyo gihe ndabyibuka ko niseguraga mvuga ngo simvugira Imana nta nubwo nyirwanira kuko irishoboye, ariko ntabwo nakumva umuntu atuka Imana cyangwa ayitesha agaciro ngo nshiceke. Imana yateshejwe agaciro icyo gihe mu ijambo rye, yavuga ati numvise abantu bashima ko Imana yabarokoye, bagashima n'inkotanyi ko zabarokoye, ariko kuri we ku gitekerezo cye ati numva twajya dushima inkotanyi imbere, ati ubundi si iyo Mana yari iriho abantu bapfa. Iyo ni imvugo y'umuntu utizera Imana, ni imvugo y'umuntu utemera Imana burya. Nubwo yitwa Jean Damascene, akenshi tujya tuvuga ngo ni amazina y'amakristu, ariko Bibiliya ivuga ngo iyo Mana tuyishobora no kuyivuga mu kanwa ariko tukayihakanisha ibikorwa byacu. Ayo magambo ye yayerekanye neza ko n'izina rye ntacyo rimumariye, kubera yuko n'izina ry'ababyeyi bamwise ko yitwa Bizimana yagombye ko yararihindiye, kuko yagombaga kuvuga ati iyo Mana ibyizi ni ibiki. Ariko ndimo gusubiza n'ubundi, nagira ngo mvuge ko abantu iyo batemera Imana agahinda kabajyana kure, ingorane baba barimo zituma imitima yabo yiheba cyane kwizera rero cyo giye guhita kugabanyuka n'ibyiringiro mu muntu bigakamuka hanyuma ibyo gutabarwa rero kw'abanyarwanda twese tumaze igihe kinini mu buretwa bukomeye na mateka maremare hari n'ababihera 94 ariko iyo urebye igihugu cy'u Rwanda mu buryo cyayobowemo n'uruhererekane rw'ingoma zagiye zisimburana zimenya amaraso iki kintu ni umuvumo ukomeye cyane bituma tugira uruhererekane rutuma n'ibibazo byacu bimeze nk'ibitagira iherezo kubera yuko burya ijambo ry'Imana ryo bitubwira ngo uwicisha inkota nawe azayicishwa habuzeho twabuze umuntu wakata uwo murunga w'urwo ruhererekane rwo kumena amaraso ngo noneho hajyeho ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi buzaba budafite ibiganza byawo bidafite amaraso ku biganza so abanyarwanda rero impamvu barambirwa ni iyo ngiyo turi mu ruhererekane rw'ibibazo by'ingoma zimena amaraso kandi n'utekereje kuba yahindura ikintu cyajyanye n'ubutegetsi agatekereza inzira yo kumena amaraso reka bari yijya imbere no kwigamba kw'abariho no kwigamba kw'abarwanya abandi ugasanga hari ikintu cyo gushaka kugambira kumusha amaraso ku mpande zombi ni ikibazo gikomeye cyane ariko mu gisubizo navuga cyo gutabarwa ni uko isaha y'Imana ntago imeze nk'iyacu twebwe abantu dutekereza navugaga kuri wa muntu noneho uri mu bibazo uri mu kigeragezo abayumva byaba akakanya abayumva ako kanya iyo saha muvugana cyangwa atekereje icyo kibazo yumva cyahita kibonerwa igisubizo ako kanya kikarangira ikintu navuga ni uko Imana hari aho idusubiza ngo amatwi y'Imana ntiyapfuye ngananirwe kumva n'amaso ye ntago yahumye ngananirwe kubona akenshi imitima yacu cyangwa se ibyo dukora nibyo bituma rimwe na rimwe n'amasezerano atinda ibyo byabaye ku Bisirayeli Abisirayeli wabakomoje bavuga ko ibitubaho bitatubayeho twenyine ahubwo no mu Bisirayeli byabayeho kandi niko byari bimeze koko Abisirayeli bagiye bagira ikibazo cyo kuhakana Imana mu mitima no kuyigomera bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana bigatuma noneho Imana itinda amasezerano yabo gusohora amasezerano ku Rwanda arahari yuko Imana izahindura ikadukiza uwo bucakara ikadukiza ubukoloni ikadukiza inkota ikaduha ubwami bw'amahoro kandi bushyizweho n'Imana nyine turacyategereje ariko haba kuki yavuze ngo kuko ibyerekanwe bifitiye byategekewe ngo ntibizatinda kukigeraho turi muri icyo gihe gutabara kw'Imana ni process n'Abisirayeli mu gihe batabarwaga byabaye muri process byabaye n'uruhererekane n'inzira ndende wenda sinavuga ngo ni ndende irambirana ariko ntago ari igisubizo gihita kikubita ku bantu Imana ikora mu buryo bwa process reka mvuge noneho wenda mbwira abanyarwanda nti kuri njyewe nkanjye Jean Claude Habimana namaze kubona ko Imana yatangiye kudusubiza
amen
Imana yatangiye gusubiza abanyarwanda nuko bikiri muri process ariko igisubizo finale kizarangira wenda ugahara abategereje bati igisubizo tuzabona ko Imana idutabaye n'igihe izaba yatse ububasha abafite inkota kutwica ariko byaratangiye ni nk'uko nabigereranya nk'intare ifite ubukana ariko ikaba yaratangiye gukuka amenyo ikaba igifite mwe agihara agikomera ariko agenda avamo buhoro buhoro ntabwo biyibuza gutontoma uba wumva intare igihari ariko yarakutse amenyo kereka uyegereye ukanayabara ariko uko bigaragara igisubizo ku banyarwanda cyaratangiye kandi kiri mu nzira yo kugira iherezo rya burundu imbaraga z'abicanyi nubwo tugifite ikibazo cy'abicwa ariko amashagaga no kwishongora bari bafite ntago ariko bakibifite babikoraga batikanga ikibi ariko ibyo bakora byose babikorana igihunga iyo ni intangiriro yo gutabara kw'Imana wavuga uti umuntu wicaye ku ngoma kuki ajya gukora ikibi noneho agakebaguza kandi ari ufite ububasha bwo gukiza no kwica mu gihugu. Biriya byerekana ko hari izindi mbaraga ziri mu gihugu Imana irimo ikoresha kugira ngo umunyabyaha aho ari hose, ni rya jambo ry'Imana ryivuga ngo iraririnda kugeza igihe cy'ibihe igihumbi. Imana ivuga neza ko nta mahoro y'abanyabyaha, nubwo bafite ingoma, nubwo bafite inkota, nubwo bica abantu, nubwo banyereza, nubwo barigisa, nubwo bashinyagura, nubwo bapfakaza cyangwa bakagira abantu imfubyi, ariko nta mahoro nabo bafite. Baramutse babonye amahoro, ijambo ry'Imana ryaba atari ukuri. Kubura amahoro kwabo rero bivuga yuko Imana yatangiye gukora umurimo wo kubohora Abanyarwanda. Aya mahoro babura bayabuzwa n'ibyaha bakora, kandi twese turabizi neza ko iherezo ryabyo ni ukurimbuka. Ntabwo rero navuga ko Imana yatinze gutabara Abanyarwanda, ahubwo nuko Imana idakora ku isaha nk'iyo dukoresha, kandi idakoresha igihe nk'icyo dutekereza, kandi ikorera ku gihe cyayo. Icyo nzi cyo, iyo umuntu yiringiye akagira kwizera ukarindira wihanganye, muri Yakobo haraho bitubwira ngo hahirwa abihangana bakageza imperuka, kuko nibamara kwemerwa bazambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana rero ikomeze kuduha imbaraga zo kwihangana gutegereza isezerano, ariko tugomba kugira kwizera gukomeye tudashidikanya, tukamera ko Imana izatabara Abanyarwanda. Ikindi navuga ni uko mu gutabara kw'Imana itabara igihugu, mbwira n'Abanyarwanda bibaza icyo kibazo, ni uko gutabarwa kwabo cyangwa gutabarwa kwacu tugomba kubigiramo uruhare. Buri muntu wese agakora ibyo ashoboye kugira ngo asabe ko habaho impinduka ndetse no gusohora kwa ayo masezerano. Ni twebwe tugomba kubigiramo uruhare kugira ngo dutabarwe, nk'uko Abisirayeli iyo bagarukiraga Imana, Imana yabumvaga ikabagarukira, ikabakiriza ababisha, ikabatabara, ikabaha n'igihugu. Nk'uko yabagejeje Kanani nyuma y'urugendo rwari ruheje, bari bamaze imyaka 400, ariko igihe cyarageze Imana ibasubiza ibaha gakondo nk'uko yabasezeranyije. Natwe ni process, kandi Imana izaduha igihugu cy'umugisha. Ni ukwizera, ni ukwihanganisha Abanyarwanda, twese tugafatana urunana, tugafatana mu mugongo, tugahumurizanya, tukirinda guterana amagambo no guterana amacumu. Ni igihe cyo gushyigikirana ahubwo, kugira ngo noneho tube umwe, hanyuma Imana ikomeze kudufasha ibyo tudashoboye gukora. Murakoze cyane, ndumva ko nabasubiza.
Murakoze cyane Pasteur Jean-Claude, utanze ibisobanuro byumvikana kandi bifatika. Imana iguhe umugisha. Ntarabaza ikibazo cya kabiri. Mbese Madamu Leah Karegeya, hari icyo wakongeraho ku byo Pasteur Jean-Claude amaze gusobanura?
Nanjye nagira icyo nongeraho. Mwasobanuye neza, ari nawe ari na Pastor Jean-Claude, ariko nanjye icyo nakongera kugira ngo nabwire Abanyarwanda, ntabwo koko byoroshye gutegereza ubabaye, kandi Abanyarwanda koko barababaye, imyaka ibaye myinshi kandi barasenga pe. Hari ubwo ureba ahantu hose abantu bandikirana amasengesho, abantu baba mu masengesho. Nanjye ubwanjye navuga ko nsengeye kiriya gihugu imyaka yose umaze nsenga, ariko ukavuga utari uko Imana irihe. Nanjye ibibazo bya Habakuki hari igihe mbibaza, ariko ikintu tugomba kumenya nyine, kubizera Imana igira buriya ibisubizo bitatu: igira oya, ikagira yego, ikagira nategereza. Kubategereza rero bizeye, hari byinshi bikwiye kubafasha kugira imbaraga nyine zo gutegereza, kuko nk'uko Jean-Claude abivuze, igihe cy'Imana kandi ijambo ry'Imana rirabivuga, rirabihamya ko igihe cy'Imana atari cyo gihe cyacu. Imikorere y'Imana si imikorere yacu. Ibyo tubisoma muri Isaiya 55, ubu ariho havuga ngo igihe cy'Imana ntabwo mbese gahunda y'Imana ni yacu ntabwo ihura. Imana rero ikorera mu gihe cyayo, ntabwo twayifosinga ngo ikore ibintu nk'uko itatekereje kubikora cyangwa se mu gihe kidakwiriye. Kandi nanjye nk'umubyeyi, hari ubwo umwana yansaba ikintu ndeba wenda gikwiriye ariko nkabona ko igihe ngomba kukimuheramo wenda atakibamo neza cyangwa atakijera neza nkuko bikwiriye bikaba byatuma mubwira nti buretse tegereza ariko nk'umubyeyi iyo mubwiye nkamubwira ngo ategereze agomba kwizera kumva ko ari ni mama we bamubwiye aramwijeje agomba gutegereza yiringiye kugira ngo iryo sezerano namusezeranije rigerweho natwe rero nk'abanyarwanda ibibazo byabaye byinshi ubwicanyi ntabwo twanabusubiramo kenshi duhora tubuvuga nk'uko ijambo ry'imana ribivuga nyine ngo ntabwo ugutwi kwayo kwapfuye ngo tukumva ko dutaka buri munsi ntabwo amaso yayo yapfuye nta imana ntibe biriya bibera hariya byose ni kubibona ariko hari impamvu tugomba no kwibaza nk'abantu bizera ngo ni iyihe mpamvu iyo mpamvu imana irayizi ariko ijambo ry'imana ngira ngo wenda dusome byadufasha tumenye ko byadufasha kugira ngo nyine abantu bagire n'ibyiringiro kandi nk'uko Jean Claude abivuze imana irimo gukora behind scenes imana irimo gukora kandi abanyarwanda bagakurizwa mu bintu bifatika n'uko tuzi ikintu cyose kigira iherezo ingoma zaraje nyine zirahira imuhazi izindi zikora nk'izavuyeho n'izindi zirarusha ariko tuzi yuko zose ibyo ari byo byose igihe kiragera zikavaho uwizera imana rero aravuga imana ubushake bwawe aba ari bwo buba ngewe umpe kwihangana no gutegereza kuko iyo twihanganye nk'uko Jean Claude yari abivuze imana iraduhemba kubera ko twihanganiye amasezerano yadasohora reka rero dusome niba hagira uwansomera muri Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa munani kugera ku wa cyenda Petero wa kabiri Second Peter chapter 3 verse 8-9
Okay Petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa munani n'uwa cyenda
Igice
cya gatatu umurongo wa munani n'uwa cyenda haravuga ngo ariko bakundwa iri jambo rimwe ntirikabasobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza kwiritinza ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana
haleluya
amen
iryo jambo riratubwira imana rireyi z'imana nuko ibireba ko abantu bafite ibyaha kandi idashaka ko ishaka ko bihana hashize imyaka myinshi ubuhanuzi twumva byose nubwo kwihana abanyarwanda babwirwa kwihana buri munsi ahubwo aho kwihana twumva akarengane buri munsi bumvise ejo bundi bariya abantu basenyewe bakabarara ku gasozi bajya no kujya mu rukiko bakabafunga ibyo byose ni akarengane kandi imana irabireba tujya twibeshya wahisha umuntu wahisha umugabo wahisha umwana ariko ntabwo wahisha imana imana ibintu byose irabibona ariko ntishaka bariya abantu bose bakora biriya byaha kuko barimbuka ndifuza ko bihana n'abanyarwanda muri rusange bakihana iyo urebye n'aho turi abantu birirwa baterana amagambo nta magambo meza ava mu kanwa k'abantu ahumurizanya nayo gukomeretsanya ibyo byose imana irashaka ko byavaho kugira ngo ishobore kudusubiza nubwo ishaka kudusubiza niho kubwise ndabasubiza nka bya bindi navugaga by'umwana umwana uramuha ikintu cyo yifuza kandi atari bukijyemo ngo akibemo neza cyangwa se kimugirire neza ahubwo kiri bwongere kumugirira nabi imana rero nibwira yuko abatwumva nk'abanyarwanda bakwiye kumenya ko imana turi uko yanze kudusubiza ahubwo ishaka ko bakiranuka ishaka ko bafatanya ishaka ko bunga ubumwe kuko ubungubu ikibazo cy'amoko kigenda cyiyongera muri iyi minsi murabyumva hari imyuka mibi nibaza ko imana irebe ikavuga itaba abantu reka mbareke kugeza igihe bazashyirira ubwenge ku gihe ubwenge ku gihe rero nta kindi cyabudushoboza keretse nyine abantu kwihana bakamenya ko buri muntu abyo indi imwe n'undi kiriya gihugu ni icyacu twese twabyanga twabikunda twarwana twatongana twakora iki kiriya gihugu ni icyacu twembi icyo imana itwifuzaho ni uko twihana kugira ngo noneho dusubizwe uri aho ngaho utekereza ngo kuko imana idasubiza ngewe numva igisubizo cyanjye ari uko imana yategereje ko hari ukiranuka mbese nubwo baba bake nta cyagiye Abraham yavugaga ati hari umwe hari babiri bababarira nibaza ko harimo bake bitanga bagakiranuka ku Imana igira uko ibigenza yagira uko ibigenza igihugu cyacu kidusubiza kandi na buriya bwicanyi n'abariya bicanyi Imana ikabadukuriraho tutarushye ntarondogwe rero ndumva nabandekeye aho ngaho tukaza kongera ariko icyumvikanye nashakaga nuko ngo iminsi igihumbi kumana ni nk'umunsi umwe gusa neza mu gitondo abantu bakiranutse nuko Imana yadutabara abarushye n'abaremerewe Imana ibahe umugisha
urakoze cyane Madamu Leya iyi mirongo yo mu gitabo cya kabiri cya Petero yo mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ni imirongo koko ikomeye cyane kandi ifite icyatuma umuntu atekereza kongera agatekereza Imana iguhe umugisha kuko uduhaye iyi mirongo kugira ngo iduhugure kandi tuyitekerezeho hari umuntu muri Bibiliya njye nkunda cyane umwami Dawidi igitekerezo cye ibitekerezo bye byinshi njye nkunda kubisoma ariko hari igitekerezo cye njye nkunda gusoma nkagisubiramo nkagira igihe cyo kugitekerezaho ni igitekerezo cy'icyaha yakoze nibyo nigeze kuvuga ntitugajye twibwira yuko aba bantu dusoma mu ijambo ry'Imana bari abantu b'inzaduka abantu badashobora gukora icyaha ariko nabo bari abantu b'intege nke nkatwe ariko kubera kugirana umubano ukomeye n'Imana kubera kwemera kwifatanya n'Imana kugira ngo uyobore ubugingo bwabo bigatuma banesha natwe nk'uko abamaze kuvuga mwabivuze nicyo dukeneye iki gitekerezo cya Dawidi kiboneka mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya cumi na kabiri cyose ahangaha havuga uburyo ni igitekerezo twese tuzi havuga uburyo Dawidi yagiye arimo atembera hejuru y'inkike z'umudugudu we za kapitali ye yari umwami aza kubona umugore wiyuhagiraga umugore wa Uriya yari n'umuntu utari umwisirayeli yari umuntu w'umusuhuke wemeye Imana ya Isirayeli araza arayiyoboka atura mu Bisirayeli noneho yemera ndetse no kuba ingabo yabo aba umwe mu basirikari bakuru noneho Dawidi arebye uwo mugore yiyuhagira irubarira muzabiranya atuma abantu be ngo nibamumuzanire sinkitindaho kuko murakizi baramuzana Dawidi aryamana nawe ndetse amutera inda arangije atuma ku mugabo we kugira ngo byitwe ko inda ari iy'umugabo we atari ya Dawidi aha tu mugabo wati nyamuneka taha umaze igihe ku rugamba urananiwe warazahaye ugende uruhuka ujye iwawe ndetse unezerwe umaze igihe mu kaga ariko ijambo ry'Imana ritubwira kuri yatabyemeye ndetse ibisobanuro yatanze yaravuze ati ntabwo naba nsize bagenzi banjye bari ku rugamba bava amaraso ngo nze kwinezeza n'umugore wanjye yanga kujyayo icyo Dawidi yakoze murakizi yamwohereje ku rugamba amuha urwandiko ndetse rumucisha umutwe abari w'urwijyanira kugira ngo arushyire umugaba w'ingabo yowabo amushyire ku ruhembe rw'intambara kugira ngo apfe niko byagenze murabizi ko yowabo urwandiko yarusomye amaze kurusoma Uriya amushyira ku ruhembe rw'intambara ku ruhembe rw'umuheto ababisha niwe bahereyeho baramwica maze igitekerezo nshaka kugeraho ni iki uburyo Imana yatumye umuhanuzi witwa Natani kugira ngo avugane na Dawidi mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya cumi na kabiri umurongo wa cyenda kugeza cumi na kabiri Natani yaraje ati Dawidi ni iki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe wicishije Uriya w'umuhiti inkota kandi ugacyura umugore we ukamugira uwawe kandi Uriya wamwicishije inkota y'Abamoni ubwo ni ukuvuga ngo Abisirayeli barwanaga n'Abamoni icyo gihe nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuhiti ukamugira uwawe nuko Uwiteka avuze atyo ati umva nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe kandi nzatwara abagore bawe ureba mbaho umuturanyi wawe aryamanire nabo kwitangaze ry'izuba wowe wabikoreye mu rwihisho ariko jye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva umurongo wa cumi na gatatu ngo nuko Dawidi abwira Natani ati iyi ni reaction Dawidi yagize amaze kubwirwa aya magambo njya nibaza ntarasoma aya magambo Dawidi yamushubije njya ngera ahangaha nkibaza ari Perezida Kagame ubwiwe aya magambo n'umuntu uturutse ahantu runaka aje kumuburira amufitiye ijambo Uwiteka yamutumyeho uko byamugendekera akamubwira ati dore Imana irakurakariye dore uko wabigenje dore ibigiye kukubaho kubera ko wasuzuguye Imana ariko Dawidi amaze kubyumva ngo hari ibitabo bimwe by'ubuhanuzi bitanga detayi z'uko byagendekeye Dawidi Bibiliya ibivuga mu magambo make cyane mu ifrazi imwe ibyo Dawidi yavuze ariko ngo yikubise hasi asa n'unguye igihumure noneho filimi isa nije mu bitekerezo bye yibuka ibyo yakoze byose arabibona muri filimi yibuka n'uburyo amaze kwicira urubanza mu gihe Natani umuhanuzi Natani yamubwiraga akamucira umugani w'umuntu wo mu gihugu cye nako yamubwiraga asa n'umubwira yuko ari ibintu byabaye mu gihugu cye akamubwira ati umuntu w'umukire yabonye umushyitsi amaze kubona umushyitsi hakaba hari umukene wari utuye hafi ye yifitiye agatama kamwe gusa ako gatama yari agafite ari kamwe agafite nk'umwana we akakagaburira bagasangira ibyo anyoye kakanywa kuri ibyo bagasangira ndetse ngo no mu gitanda bakinjiranamo bakaryama bakararana kuko kari nk'akana ke yari agakundaga cyane ariko ati wa mukire amaze kubona umushyitsi umukire yari akize afite intama zitagira ingano amagana hari n'amagana ariko ngo yaragiye afata ka gatama kamwe k'umukene aba ariko agenda atekera wa mushyitsi noneho abaza Dawidi ati nk'uwo muntu akwiriye iki Dawidi urubanza yahise arucira aho ngaho ati uwo muntu akwiriye gupfa ati ndahiye Imana nkorera uwo muntu nadapfa ibimpore agomba gupfa yari amaze kwicira urubanza icyo Natani yavuze yaravuze ati uwo muntu ni wowe murabyumva uko Dawidi yahise yakubiswe n'inkuba amaso arayakanura areba hirya no hino abura icyo avuga abura icyo afata abura icyo areka ngo yikubise hasi asa n'uguye igihumure yibutse ibyo yakoze byose abibona muri filimi n'uburyo amaze kwicira urubanza yumva aratsinzwe yumva atakiri uwo kubabarirwa yumva ndetse atadeservinga kubaho reka ibyo gukomeza kuba umwami byo byari birangiye yari yamaze kwicira urubanza yuko ari uwo gupfa byose yabonye ko atabikwiriye amaze guhembuka arongera asubiza ubwenge ku gihe abwirana umuhanuzi w'Imana Natani isoni nyinshi ati umurongo wa 13 ati nacumuye kuwiteka nacumuye kuwiteka yabivuganye isoni ni ijambo rikomeye cyane rivuzwe n'umwami utegeka igihugu cyose umwami ukomeye aba humiliated n'umuhanuzi twakwita ko yagasuzuguye ndetse agategeka ati nimugende mumufunge cyangwa mumucumutwe byarashobokaga yari umwami wategekaga igihugu cyose na Natani yari munsi y'ubutegetsi bwe ariko aca bugufi yikubita hasi ati nacumuye kuwiteka yabivuganye umutima wo kwicisha bugufi n'ikimana yakundiraga Dawidi yari umuntu wicisha bugufi yakora icyaha akamenya ko yakoze icyaha akikubita hasi agasaba imbabazi bivuye ku mutima akabikorana kandi umutima umenetse uko niko Dawidi yari ateye niko yari ameze mbese madamu Leya ndagira ngo nkubaze ikibazo udufashe kutubwira icyo utekereza Perezida Kagame aracyari umuntu wo kubabarirwa aracyari umuntu wo kwihana aracyari umuntu Imana yababarira Dawidi yabwiwe aya magambo n'umuhanuzi Imana yari imutumyeho yishe umuntu umwe gusa muzi byakurikiyeho nubwo Imana yahise inamubabarira kubera kwa kwicisha bugufi kwe ndimwo mvuga ikamubwira iti ntabwo uzapfa uzakomeza ndetse ube umwami ariko inkota ntizava iwawe ijambo rikomeye cyane kandi koko abakurikiranye amateka ya Dawidi mwasanze ko inkota itigeze iva mu rugo rwe kuko yari yacyuye umugore w'undi muntu arangije yica uwo muntu none Dawidi Perezida Kagame wica abantu bamwe yarangiza kubica agakenesha abagore babo akababuza ibwami no kukarubanda akabambura ibyabo byose kugira ngo abakeneshe ababuze pfo na ruguru mbese aracyari umuntu wo kubabarirwa aracyari umuntu wo kwihana ubitekereza ute madamu Leya
nibaza ko Imana ijambo ry'Imana kigira yuko Imana irababarira ariko ibabarira umuntu uciye bugufi kwihana nk'uko nk'icyo gitekerezo cya Dawidi ndamukunda cyane kuko ijambo ry'Imana kigira ko afite ko ari bugira umutima wo kubikira Imana ntabwo ari uko Dawidi yari akiranutse Dawidi nyine turumva yarasambanye bariya abayobozi barasambana ejo muri hazi umuhano uvuga ibyaha bine gusambana kwica kwiba no kurenganya byose ndetse nta cyaha batakora kandi cy'Imana yanga ariko icyangombwa gikomeye ni uko wemera yuko ibyo bintu bikora kandi ko ari bibi kandi noneho ushaka kwihana nibaza ko Kagame koko yicaye ubwo akajya mu nzu ye hariya akicara agatekereza amaraso amaze kumena uko angana akibuka inshuti yishe nk'umugabo wanjye akibuka ba Rwigara bafashije kugira ngo Abanyarwanda bagire amahoro basubire mu gihugu bakaba barapfuye gutyo akaba nta na justice nta kintu cyose tubona akicara akigunga akababara agasaba Imana imbabazi nyuma yamubabarira ariko nk'uko ijambo ry'Imana rikubwiye ingaruka y'icyaha niyo Imana ikubabariye ingaruka ugomba kwihangana n'ingaruka y'icyaha cyawe ibyo biri bungabiye ku nkuru nanone iri mu ndi bugusaba udusomere mu bami ba mbere igice cyawe cya 21 kuva turavuga ku murongo wa guhashaka ku murongo wa
umurongo wa kangahe
ku murongo wa ndebe ku murongo wa 29 ariko ngira ngo twahera hejuru ni inkuru ya Eliya atumwa kuvuma Ahabu tuve ku murongo tuve ku murongo wa 25 kugera kwa 29
nta wigeze gusa na Ahabu wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka yohejwe n'umugore we Yezebeli, nuko yajyaga nabi cyane akurikira ibishushanyo bisengwa nk'uko Abamori babigenzaga kose. Abo Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Nuko Ahabu amaze kumva ayo magambo atanyaguza imyambaro ye, yambara ibigunira, yiyiriza ubusa, yirirwa aryamye ku bigunira, akagenda bebera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi riramubwira riti, ubonye uko Ahabu yicishije bugufi imbere yanjye? Kuko yicishije bugufi imbere yanjye, sinzamuteza ibyo byago ku ngoma ye, ahubwo nzabiteza inzu ye ku ngoma y'umuhungu we.
Haleluya.
Amen.
Uyu ngira ngo inkuru y'Ahabu ntabwo nanjye nayisubiramo, murayizi. Ni wa wundi wagize uruzabibu yohejwe n'umugore we. Yakoze ibintu byose, nyine ijambo riratubwiye yuko yakoze ibyaha byose, nta wakoze ibibi nka we. Ariko umuhanuzi aje kumubwira, nka wa wundi waje kubwira Dawudi, yamara kumusobanurira Dawudi akicira n'urubanza, ariko Dawudi akaza kwihana. Uyu nawe yakoze ibintu byangwa n'Uwiteka, ni ku ijambo ry'Imana ritubwiye. Ariko ngo yagiye kubigunira, mbese ngo akajya agenda bebera, akagama apfukamye akatangira kubebera, agatangira kwihisha. Nubwo basigaye bavuga yuko yanapfuye, atarapfuye, ariko we kubwe kumva yarapfuye muri we, akicuza, akagira nibaza ko Imana yamubabarira.
Amen.
Ahubwo ingaruka akazazirengera, akabazi yuko n'ingaruka z'ibyo yakoze, ingaruka z'amaraso ze ntabwo zishobora no kugendera ubusa, zigomba kugira, keretse inzu yose yihanye ntawamenya iby'Imana ikora. Ariko nibaza ko agize izo mbaraga zo numva, nibaza yuko atazifite, nibaza ko atakizifite, ariko azi izo mbaraga, nibaza ko Imana yamubabarira. Ikindi gifasha umuntu wenda kwihana, iyo wibutse Kagame buriya yibutse ahantu yavuye, akareba Imana yaramugiye imbere, akagera no ku rwego nk'urwo agezemo, akabyibuka ibyo, akibuka aho Imana yamukuye n'ahandi yahamukura. Icyo gihe gifasha umuntu wiringira kugira ngo ashobore no kuba yakwihana, cyangwa no kutikira urwanza. Buriya umuntu ukoze ibyaha bigeze hariya, ashobora kuba nicira urwanza, akavuga ati nubwo nakwiha n'Imana ntiyambabarira. Ariko nagira ngo n'undi wenda wakoze ibyaha nk'ibyo n'ukibikorana nawe n'akariya gatsiko, nta kintu Imana itakubabarira, kandi nta no kwicira urubanza, kuko Imana ntiyicira urubanza. Ariko hari abicira urubanza usanga no kwihana, ibyatsi byararangiye nta kigishobotse, ariko nta kidashobokera Imana, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Numva bashoboye kwihana, Imana yabababarira, wenda ingaruka abana bo bakazirengera, nabo bashobora kwihana. Imana niyo izi uko yabibakuramo. Numva ariko nasubiza icyo kibazo, ariko tugiye mu ijambo ry'Imana, hari amagambo menshi ahumuriza, twereka yuko Imana itubabarira, ngo ntabwo ije yibagirwa abana bayo burundu. Imana iteka must be sufficient, ntabwo ijya yibagirwa abantu bayo. Ndumva nabangarukiye aho ngaho, ubwo tuzaza kongera wenda n'ibindi ikindi niyo gukaraza kongeraho.
Murakoze cyane Madamu Leia ku bisobanuro utanze kandi byumvikana, n'iri somo uduhaye ryo mu rwa mbere rw'abami, mu gitabo cya mbere cy'abami. Mbese mu munota umwe cyangwa ibiri, Pasteur Jean-Claude, hari icyo we wabivugaho?
Ya murakoze cyane, ndashimira Leia kuri ibyo bisobanuro atanze, kwasubije icyo kibazo. Numva nanjye nta byinshi narenzaho, gusa ariko nakunganira ibyo yari yavuze, n'uko yatanze n'urugero rwiza rwa Ahabu na Yezebeli. Rwa n'urwego rw'abayobozi batakunze Imana, batakoreye Imana, bahemukiye abo bayobora. Wenda abazi amateka bazi neza ko Ahabu yishe Naboti amuziza isambu, kandi yabifashijwemo n'umugore we Yezebeli. Imana rero yaje guhorera amaraso ya Naboti, imutuma ho mahano zivuga ko ahimbwa zaririye amaraso ya Naboti ari naho zizarira ayahabo. Ni nk'uko wahaguruka ubu ngubu umuntu akavuga ati cyangwa se nk'uko twavuga akavuga ati urupfu Karegeya yapfuye cyangwa urupfu Rwigara yapfuye n'abandi bose bishwe na Kagame akamubwira ko uko yabishe nawe ariko azicwa, ashobora kumva ari nk'amagambo. Reya yarabimaze kubivugaho yuko ushobora kwihana ariko hakaza ingaruka y'icyaha. Ingaruka y'icyaha rero nta muntu ayihungira. Nari nabikomojeho nanjye mvuga ngo uwicisha inkota azayicishwa, ariko ijambo ry'Imana rivuga ikibi umuntu akora kigira ingaruka kandi kikagira n'ingaruka uretse nawe kubwe, ahubwo kigira ingaruka no kubamukomokaho. Iyo mbona imyitwarire wenda nk'iya Kagame mu myitwarire iye ya buri munsi n'ubutegetsi bwe bintera kwibaza ibibazo byinshi, kubera ko nibyo koko twahawe uburenganzira bwo guhitamo gukora icyiza cyangwa gukora ikibi, umuntu agahitamo. Nibyo koko yahisemo gukora nabi, we yumva aribyo bimunogeye, yumva ariko kuri kwe kubera impamvu ya kamere no kuba ari umukozi wa Satani, kuriya umutima we wigaruriwe na Satani, cyane cyane ko wenda no kubatwumva iyo tuvuga ko Kagame nk'icyo kibazo cyavuga ngo Kagame yakizwa yakwihana yamera nka Dawidi, tugomba kwemeranya yuko Kagame ntabwo umutima we uragarukira Imana, umutima we ukoreshwa na Shitani, ko n'ibikorwa bye n'uko ayobora ni ibya Satani. Gukizwa ko rero wenda kumujyanye na Dawidi ntabwo byo bigize, ariko nta kuntu umuntu atanamugereranya kuko bose ni abayobozi nabo. Dawidi yari umwami na Kagame ni perezida, ni rwo rujya rw'iki gihe dufite. Ariko twibuke n'uko na Dawidi mu gutoranywa kwe bitandukanye n'uko Kagame yatoranyijwe. Kagame uko yageze ku butegetsi ntabwo ari kimwe n'uko Dawidi yageze ku butegetsi. Dawidi yaje nk'igisubizo cy'Abisirayeli, aje kubakiza Goliyati, kandi Imana yamutoranyije mutegura mbere ishaka kugira ngo asasimbure Sawuli wari warakoresheje uburetwa n'ubucakara. Kagame ni nka sembore ya Sawuli w'iki gihe ku Banyarwanda, yabakoresheje uburetwa. Mpamvuze Sawuli ni uko Sawuli atigeze aza muriya. Sawuli yasabwe n'Abisirayeli ku ngufu, ntabwo rwose Imana yigeze ivuga ngo ndapanze mbahe. Hari ukuntu tujya tugwa mu ntege nkeya abantu bakavuga ngo ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana kandi buzakorwaho n'Imana. Ubu butegetsi bwa Kagame ntabwo bwashyizweho n'Imana,
ni ukuri.
Abanyarwanda benshi bagwa muri uwo mutego, hanyuma bakavuga bati ariko se bishoboka bite ko umugisha Imana itanga haba harimo umubabaro ungana gutya? Ni ikintu yakibaza nyine. Ntabwo Kagame nka Kagame muzi abaza amateka abanyarwanda twese turaziranye, ntabwo uriya Kagame yashyizweho n'Imana. Kagame ari mu mugambi wa Satani kandi n'imbaraga zimukoresha ni za Satani, n'isi y'umwijima imukoresha kandi nawe akoresha. Reka tuvuge no mu banyarwanda bisanzwe, wenda n'abanyapolitiki bazeye kunyumva neza batwumve ubungubu, njya mbumva mu magambo menshi bajya bavuga mu mvugo za politiki birumvikana, akaza ukumva umuntu wenda nk'umuntu abanyapolitiki bari hanze aha muri analize zabo zumvikana muri siyansi baba barize birumvikana, ariko bagera ku ngingo imwe nanjye ihita inyemeza neza koko ko nabo duhuza. Nanjye mu byo mbona mu basenga, nanjye ubwo ndeba mu ishusho yo guseya y'abasenga, iyo Kagame bamuvuze bati uyu mugabo no mucakara no mukozi wamatsa ibihugu urugero Kagame ntagakorera abanyarwanda akorera abanyamahanga kubera yuko n'igihugu kaciyoboye ubona ataciyoboye kubera ko ari abanyarwanda akorera akorera abandi bantu ihiya bintu bikwereka imbaraga zihanitse ziri inyuma y'ibyo tubona twebwe kuko aramutse akorera abanyarwanda hari n'akantu gakeya ya umuntu yanamubona moda ku gukorera igihugu ngaho mbwira umuntu arica abanyarwanda agahera kubo bakoranye urugamba kugira ngo babohore igihugu cyangwa bafate igihugu ahera ku nshuti z'amagara ararimbuye bose arabamaze ahera kubateye inkunga urugamba ararimbuye bose arabamaze abandi bose arabibamenesheje afasha abasirikare abo yahaye inyenyeri ariwe wazibambitse akazajya bagaragura nk'agati kuriya mujya mwumva ngo bafunzwe abandi bishwe abandi bageze bati agafata abaturage babandi ajya yifotoreza aho avuga ko yagiye gukemura ibibazo by'abaturage akirukana abameya agakirukana abaminisitiri mu ruhame akagera gute akabatesha agaciro ba baturage bari bamwizeye yagiye kubwira yuko ari we mukiza w'abanyarwanda hera hari akangondo munsi y'urugo rwiwe kibiraro akaga barimo buriye wavuga ko Kagame atakaze biriya nibikwereka ko adakorera abanyarwanda ahubwo ni kwa mwuka wa mwuka wa Kagame ni wo ari muri Sauli agomba gukoresha uburetwa abanyarwanda akabagira ubucakara mu gihugu cyabo akabagira imfungwa mu gihugu cyabo akabaka uburenganzira ku butaka akabaka uburenganzira mu kuvuga akabaka uburenganzira mu guhumeka no gutekereza ubu niwe Sauli urero kujya nanjye njye gusubiza ngo Kagame nawe cyangwa nk'uwambaza ngo Sauli byagenze bite reka turebe ku iherezo rya Sauli Sauli yarihanye cyangwa ntihanye Sauli ntabwo yigeze yihana ahubwo dore ikintu Imana yakoze Imana yamuhagurukirije undi mwami kandi mu mateka ubundi ntabwo byajyaga bibaho sinzi no ndumva njye mbyumvana n'abantu bakuru cyangwa se na tumva na perezida w'u Burundi yarabivuzeho nyakwigenda Pierre Nkurunziza Imana imuhoje kuko ridashira yigeze avuga ati nta mwami w'Imana n'undi akiriho ariko Dawidi yaje ku butegetsi Imana imuvuga ko ari we mwami uzasimbura Sauli ahari amureba yamukoreye ikintu Imana yakoze ikintu kimeze nk'iyicarubozo kuri Sauli kubera iki yagombaga kuriha buriya hari ubuzima aba bategetsi bo hano ku isi wenda iyo bageze mu butegetsi no mu ntebe zabo hari ibintu byinshi bibagirwa koko rero yabivuze bati byakabaye byiza aramutse anibutse naho Imana yamukuye byamufasha kuba yakwihana ariko nimba hari ikintu bibagirwa cya mbere ndavuga aba ngaba batazi Imana bahakana Imana ahubwo bajya ku butegetsi bagakirana no kurwanya Imana mu byabo ikintu cya mbere baheraho ni ukwibagirwa aho bavuye uyu Kagame uyoboye u Rwanda yaza kwibuka aho Imana yamukuye ntabwo arimo gukorera abanyarwanda aka karengane kose turimo twese yakagombye kumenya yuko nawe yabaye impunzi akamenya ubuhunzi icyo ari cyo ntabwo ari we muntu twakumvisha arimo kujya kurasa impunzi mu mahanga duhereye kuri ziriya Kongo yatsindiyeyo muri za 1967 ntabwo ushobora kujya kwica impunzi nawe uzi ko wabaye impunzi uwo mutima wawe ukura hehe uri umuntu uzirikana aho Imana yagukuye kubera rero ko uwo mutima atawufite nicyo kintu cya mbere cyabanje gupfa muri we bwa bumuntu bwahise bupfa kuko ubwo bumuntu iyo buza kuba bukiriho yari kwibuka ko Karegeya yari inshuti ye magara yari kwibuka ko Rwigema yari umuyobozi ukomeye cyane yari kwibuka kwagwigara haramumaro yagiriye abanyarwanda kugira ngo na bene wabo bakagame bataye cyane cyane ko rwigara abe bari bari mu Rwanda batari bashize muri 1994 ariko yisize kimwe n'abandi banyarwanda bavuye basigamo ibyabo barigomwa bariyambura barasohoka bajya gufasha bene wabo kugira ngo umunyarwanda aho ari hanze nawe azagira uburenganzira bwe atahe agira ijambo ku gihugu cye ariko nibo yahereyeho iyo aza kuba ari umuntu rero uzirikana aho yavuye yagomba guhera no kuri ayo mateka Kagame noneho tuvuga ko intambara yamuhumye amaso da yararangajwe imbere no gufata ubutegetsi aho bufatiye se yakagombaga kuba yatekereza ati uyu mupfakazi wa Rwigema reka tumwiteho intwari y'igihugu ubusabayeho ati kubera ko atigeze atekereza aho Imana yamukuye ntashobora gushyira mu gaciro ni naho rero hava wa mutima wihana Dawidi yarihannye kubera yuko yari asanzwe afite umutima ukunda Abisirayeli kandi yari asanzwe aziranye n'Imana kubera ko no mu mutima we yari umwami uciye bugufi cyane murabyibuka neza ko Imana imuhamagaye mu ntama yari umushumba Dawidi uriya mutima niwe Imana yagendereyeho kandi mu mutima Imana yishimiraga n'uriya wa Dawidi kuko yarihanaga niyo yabaga yakosheje kugira ngo ubone umutegetsi yihannye cyo ko nzabinaha ngabo njya mbibona kubw'inyungu za politiki zabo n'imico yabo usanga kuko bemera n'amakosa ntibanayahakana bakanayasabira imbabazi ariko iwacu kugira ngo uzabone umwami nk'uwo mu perezida wacu aca bugufi ngasabye imbabazi abanyarwanda cyazavuga ati ibyabaye muri Kangonda ya mbere n'iya kabiri na kibiraza reka tuvugana amategeko ye ni maremare harimo ibyaha byinshi harimo amaraso menshi ariko nahere no munsi y'urugati iki kibazo naracyumvishe nta na rimwe arakivugaho ahubwo bagira ngo ni ukugira ngo naho abivugira abavuga abameze nk'aho ababwira ko batumva batumva batemera ingurane bashyizeho amananiza kubera iki uriya mutima we ntago ari wa mutima ukorera abanyarwanda ntago ari wa mutima ukorera uw'Imana ishaka kuko si uw'Imana yashyizeho buriya Abisirayeli bafashe Sawuli bari bari mu gihe cy'inzu bacyuho ubu abanyarwanda turi mu ngaruka zo kuba dufite Kagame waje mu gihe igihugu cyagomba kujya mu nzu bacyo tukabona ubuyobozi bwiza abanyapolitike bo barahita babyumva baheraho nk'abavuga bati amasezerano yarusha yapfuye ubusa yarapfubye hariya niho twagombaga kubona igisubizo cyagombaga kuburizamo na jenoside ariko jenoside yarashobotse kubera yuko Kagame ntiyitaga ku banyarwanda ntiyashaga abanyarwanda natwe twabaga turi nawe muri ibyo byose turimo tuvuga ngo turarwanira uburenganzira bw'abanyarwanda mwageraga imbere bakakubaza ngo wowe warokotse ute uwo mutima ntago ari uvuye ku Mana umutima uvuye ku Mana ubwami bushyizweho n'Imana burigaragaza ngaha mu ndebere icyazanye Bibiliya niyitubwira ngo icyazanye Satani mu isi ni ukwica ni ukurembura ni ukunyaga ngaho rero ibyo byose tuvuga Satani akora izo karagiteri za Satani n'imico na kamere nibyo dufite ku buyobozi bwacu ni Kagame nyirizina hari igihe abantu ubwo bagwa mu mutego bakavuga bati ese ni Kagame tubona nk'umuntu nk'inyama n'amaraso cyangwa ni Shitani nyirizina yibereye hariya mu rugwiro kuko ntago turabona n'abategetsi bica abantu bakigamba ko babishe
Pasteur Jean Claude wagira ifraze yo gusoza igihe cyadushiranye
ya murakoze cyane ubwo icyo navuga wenda mu bintu byo kuvuga ngo Kagame yakwihana aramutse koko asubije inyuma amaso akareba aho Imana yamukuye byakunda yakwihana akababarirwa kuko Imana ntabwo ari nk'abanyarwanda Imana ni Imana ni inyembabazi watangira ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane
Amen
ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho na Kagame arimo
Amen
na Kagame arimo mu byo Imana yameneye amaraso Kristo yameneye amaraso aramutse yihannye akava mu mbaraga z'imyuka mibi y'abapfumu buriya bo bagendera mu myuka y'abapfumu no kwa habo no kubyara bimeze akiringira imana nyamana akareka ibintu by'ubushidikanya imana kuko ubundi abapfumu be nibo bamujyana muri ibyo bintu by'ibitambo no kumena amaraso nk'umwe n'amazi akumva nta kibazo kuko no gushimisha izo mbaraga zamuhaye ubutegetsi kuko ntago ari imbaraga zavuye ku mana ariko icyo navugaho nk'itangazo yagombye gutanguranwa hakiri kare nimba ari uwihana n'iyihano uyu munsi kubera yuko turamuzi mu minsi ishize avuga ngo araribwa avuga n'ibindi byinshi yigambaga ubu ntakivuga iminsi irimo iramujyana ibihe birimo iramujyana biravuga ko bivuze yuko n'igihe cy'ubutegetsi bwe kiri hafi kurangira ubwo rero nimba kizarangira yakagombye kwihana uyu munsi kuko uyu munsi ni umunsi wo kwemererwamo umunsi wo gusaba abanyarwanda imbabazi ni iki gihe kuko ejo ntagarahe bitabaye ibyo nakomeza gutinda ejo cyangwa ejo bundi azagenda nk'uko abandi bose b'abanyagitugu mu isi bagiye barangira uko ingoma zihanguka turabibona twese arangira nabi ariko kubera ko ariwo iyo nzira n'umugambi yahisemo atigiriye ubwe n'impuhwe n'abana be mbona nta n'igihe cyo kubagirira neza cyangwa se yabateganyirije afite nta n'igihe akoresha imbaraga ze z'umubiri n'iz'abapfumu n'iza satani ariko biriya bintu birarangira bigira iherezo ryabyo kandi birangira nabi ahubwo namugira inama ngo niyizere imbaraga z'imana isumba byose yo mu ijuru yihane mu banyarwanda apfukamire iyo mana kuko imbaraga zayo zo ntabwo zizarangira iteka n'ubwami bw'imana ntiburangira ariko ubwa satani bwo burarangira nicyo navuga ko nimba natwumva icyo kintu ni uruhare rwe kugira ngo agarukire imana inzira zikigendwa cyangwa zagera iherezo nk'iry'abandi bose batubashye imana uhereye kuri ba Herode na ba Ahabu nari mvuze mu kanya murakoze cyane imana ibahe umugisha
amen murakoze cyane Jean Claude na madamu Leia erega uwavuga ibibera muri kiriya gihugu cyacu ntabwo yabirangiza twari kunezezwa cyane no gukomeza ariko igihe cyadushiranye reka mvuge ko iki kiganiro n'ubundi tuzagikomeza ubutaha kuko dukeneye kubivuga kandi bikumvikana neza iyo tugira igihe gihagije tukabikomeza ntako byari kuba bisa icy'ingenzi kandi dukuyemo gikomeye cyane ni uko Imana ari Imana y'imbabazi ni Imana ikiranuka ni Imana ibabarira uwihannye wese akasaba imbabazi iramubabarira none si inkuru nziza irenze iyo ngiyo ni iyihe reka dusoze banyarwandakazi mutwumva mwakoze cyane kudutega amatwi no kuzadutega amatwi n'ejo ubundi Imana ikomeze ibane namwe mwese Imana ifashe igihugu cyacu cy'u Rwanda Imana iyobora abanyarwanda kandi ibahumurize kuko kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose abanyarwanda bakeneye ihumure ubwo madamu Leia yagiye kudusabira imigisha tugasoza ndagira ngo mwese mbifurize imigisha y'Imana
Leia tadusenga Imana Mana turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye kugira ngo tuganirize abanyarwanda tubabwire ijambo ryawe kuko ijambo ryawe nibyo rihumuriza kandi tubibutsa ko bagomba kwihana Mana ni benshi barushye kumerewe ni benshi bibaza impamvu bagomba kuba barakugeza imyaka yose ariko ijambo ryawe risobanuye Mana ahanini biterwa n'uko tutihana kugira ngo amasezerano yacu ashobore gusohora vuba ndasenga imitima yabo barushye bose rero Mana kugira ngo ubagenderere Mana kuko ntabwo igihe kira imbabazi zawe zihoraho ntabwo igihe kirarenga ubyifuza wese uhora uteze amaboko kugira ngo aze yihane dusengeye n'abayobozi twavugaga Mana bageze ahantu ho twavuga ko bageze ko babaye akahebwe ariko ntawujya uheba wowe uhora ufite utegereje kugira ngo ukugana wese umubabarire kandi umwakire. Turasengera rwose n'akagame ubwe kumva ko yabaye akahebwe, ko amaraso yamurenze kandi ataka imbere yawe buri munsi. Ni wowe ubyonye biri mu biganza byawe Imana, ko niwe ufite ubushobozi bwose. Isengerera bazumvise ikiganiro bose n'abakingise Imana, kugira ngo imitima yabo yoroshye, abaremerewe bose, abaremerewe n'imitima yabo, kugira ngo yoroshye Imana bakire, bakire ko imbabazi zawe, kandi bamenye ko nta bundi buruhukira ari wowe Imana. Ni wowe uruhura, ni wowe womora ibikomere, ni wowe uhumuriza. Turakwinginze rero Mana ngo ukomeze natwe, ubane natwe, kandi ukomeze kudufasha umwuka wawe wera, kuko natwe without your Holy Spirit we can't do much. Turakwinginga kugira ngo umwuka wawe dukomeze, dukomeze tumenye ijambo ryawe, tumenye kurisobanura, kandi ni ukuri dukomeze twomora imitima y'Abanyarwanda ibabaye. Dusengeye cyane cyane abari mu Rwanda bari ku ngoyi, abo badafite aho baba, abo bafungira ubusa, abari mu minyururu, bose Mana turabakweretse kugira ngo ubakomeze, bakomeze kwihangana, kuko nguko utegereje hasizwamo imbaraga Mana. Urakoze rero Mana kutwumvise, ishimwe n'icyubahiro twongeye kuzamurira, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Mana ishimwe.
Ishimwe cyane.
Amen.
Amen. Amen.
Dio.
ubutegetsi bukomeye ariko ababaye abatemerwa mugiyeho ariko ntubimenye none ukaba warageza heza bamwe n'abagusenge abandi bafashisha bawe ndetse na numwe wihagije interura nguterure urunana dufata n'urunana Kometa batende buze kuko biri za magenzi bacu turakeneranye urunana dufate n'urunana urankeneye nanjye ndagukeneye imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira gukomeza batende